tababarkan oo ku saabsanaa xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka Koonfur Galbeedda. Daafurka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Marwa Madiina, agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa ka warbixisay tababarkan.
Waad ku mahadsantihiin kasoo qayb galkiina tababarkan oo aada u muhiimka ah oo ku saabsan early warning system and response and mitigation system iyo ka warbixinta xadgudubyada kufsiga ee la xiriira iska hor yimaadada ee mashruuca WPS. Waxaan rajaynaa in aad ka faa'iidaysataan tababarkan, aadna fahmi doontaan noocyada kala duwan ee CRSV iyo ka hortaga saameynta bulshada. Oo mahadsantiin.
Tababarada noocaana ayaa door muhiima ka qaadan kara sidii loo ciribtiri lahaa xadgudubyada loo geysto haweenka.